Zasha mafuta mfeni bafazi bempika betaksiyo kaSibindi kanvelo kaSibindi inkihla nkihla masemesh Ntombi zaseZimbabwe ziyamthanda ngoba ephethe ishu Tangambi ngedwa ngihamba nenkosi yoshu ngilande phansi konke kuba
Show me.